Atuna bari tukipata pesa zetu blow. Atuna bari tukipei pesa yako jo. Atuna bari na hao marara zako blow. Atuangari nyuma hata kama demu wako hana chu. Yeah, si baba hiki blow. I'm still nigga mtu mzima niko fiti jo. Dream kubwa zako mteka mpaka diva low. Kwenda kukuchi kuchi na J-Lo. Akili ndogo humbo kubwa mina kona pimbi. Akili kubwa humbo dogo mina tako shindi. Si baba hiki na watu masnichi. Si baba hiki na watu masnichi. Kwani vipi we jamaa hujani juu? Kwani vipi we jamaa hujatujua? Kona kona zenu zote mtani wananjua. Kona zenu zote mtani kwenu wananjua. Yeah, mina haso na wana. Tuna haso kinyama. Nikizi pata doa na spend all the money. Leche mpige mahera, leche mpige madili. Na vozi pata hizi pesa ndo ina.
Pesa imekaa kwenye njia mido komando. Nateka yoki sana isacho. Ola nile mani kesho niwe kwenye top flow. Top flow niwe kwenye top flow. Pesa imekaa kwenye njia mido komando. Nateka yoki sana isacho. Ola nile mani kesho niwe kwenye top flow.
Mine mani po siku takuwa tofyo. Mishi mingi za kusaka mpaka yuto. Watu pisi maniga soma tatizo. Ukileta chuki za kubwana tuzimizo. Topo moto kila kona tukai kizembe. Sindo machizi tumepona tukai milembe. Bado tunakaza maso ere wanakabako. Still na haso niwe konye tofyo. Mina mudi on my mission. I still need in my position. I got a way, I got a way. Mean I'm moody on my mission. I still need in my position.
I got a way, I got a way now.
Mina hustle no wana, tuna hustle kinyama. Nikizi pata dona, spend all na ma. Neche mpige mahela, neche mpige madili. Na vozi pata hizi pesa ndoina.
Pesa imekaa kwenye njia mido komando. Nateka yoki sana isacho. Ola nile mane kesho niwe kwenye top flow. Top flow niwe kwenye top flow. Pesa imekaa kwenye njia mido komando. Nateka yoki sana isacho.